mesh.
Me, I don't want no more stress. The way you handle me, I want to flex. Me, I don't want no one to give me stress. So if you try, not say, but there is no chance. My shadow higher, higher. Pole, pole, sina papara. Ninachotaka, ninjoy it to myself. Wala sina papara. Kila kitu sawa sawa. Ninachotaka, ninjoy it to myself. Nataka enjoyment. Yan enjoyment. Enjoyment, love, love, yeah, enjoyment. Wafuata kwa bajaji kama bendera tunapepea bora tupate samani twaeleweka sio mabepari mioyo yetu ipo safi
mana mina kwa happy maisha ya hayataki kujipa stress na ndo mana sina wasiwasi kwa mana only God who need for blessing
maisha ndo haya haya. Pole pole sina papara. Ninachotaka ninjoy it to myself. Wala sina papara. Kila kitu sawa sawa. Ninachotaka ninjoy it to myself. Nataka enjoyment. Yani enjoyment. Nataka enjoyment. Love, love. Yani enjoyment.